kadeti kikwaza tsesha hiyo ngoma chini. Sasa mi unaweza niita katelo au unaweza niita kwako itilafu zako ina dela representing. Tunakuja kupoka marunyaru. Tumekuja sapana
DJ Bunduki.
Tumekuja kuchatisha, tumekuja kuwapeleka na rie kabisa.
Si unajua tu ni nani?
DJ Chester. Ghetto Superstars Entertainment. DJ Bunduki.
DJ Bunduki on the dance. Superstars Entertainment. Hello, baby.
DJ Bunduki, DJ Bunduki.
What's up, this is Massa Uti Kenyan boy, Mr. La Vida Loca, and you're watching 254 Drive with the champion DJ Bunduki on the doubles, Ghetto Superstars Entertainment. Holla, baby, DJ Bunduki!
VJ yeah. Chester, the kingpin.
VJ Chester.
The music we're making, it's a your soul. Take you to a place you never been before.
Africa tunaika mia tu most bana. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon runner.
DJ Bunduki.
Unaisha every basic, nika kesho iko promise.
VJ Chester.
Jazz every basic, nika kesho iko promise. Nakuna era sitesi, napenda lom ya chronics. Nyuma yangu na jeshi, nomba niende mbali. Wanakungoje udedi, waende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa usini hale please. Not after kitu in many different currencies. Blank check disease. Waiva kidai shopping trend overseas. Meka mna gari kubwa let me show my kids. Nazia kaju ya meza wone emblem jadinya. She's skin dio stima wacha kenjen nani.
Keep jogging, keep jogging.
Kama patonge kwanza, nani atatupe mkwanja tule. Hakuna kitu ya frijo ikatae kanyabule. Style imenda shule, tuko high kama shule. Najua hapo liposha hapa tu ni fry kabla ukule. Kila dogiko na siku yake. Napaka maisha tisa ni unfair. Kila siku kiamka amka na asante. Kwa hile uko nae wacha kukikompea. Ula na mingi ndo nongkule watu yake. Kumpa nise manga eti mini don't care.
DJ Bunduki, VJ Chester.
Dimenishika, kimenishika yo, kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho yo. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha yo. Kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha, juni kimbicho. Washa ki, nukende chei, nikivuta kinge. Adiko prei, nikitami ki. Sayarei, nikiki. Adiko vei, nyati, washa ki. Nukende chei, nikivuta kinge. Adiko prei, nikitami ki. Saya rei ni kiki. Hadiko vein kunifanya mara mingi niko hoa. Kwa kifua, nukivuta. Na mamori wangu wote suwa napenda kusi. Kutoka ngware hadusi kusushi ndaka tuki. Kikilandi, nisha washa kingine. Kwanza baby sako ina dizina fatu ziende Ziki kama, yuzivute Zote ka, zote Jaki, ini ngoma ingine tani naituwa matisha Brand new style naituwa matisha Kuna kikolo kinareko area wakisha Bakiri mamboshis natoka hadina dirisha Ini ngoma ingine mtani naituwa matisha Brand new style naituwa matisha Kuna kikolo kinareko area wakisha Bakiri mamboshis natoka hadina dirisha Ini ngoma ingine mtani naituwa matisha Brand new style naituwa matisha Kuna kikolo kinareko area wakisha Bakiri mamboshis natoka hadina dirisha Kwa kikulisa ni nani kwa kizi wakisha Kwa kizi rani kukadol kwa bizi wakisha Na shimi nikute kwa sana lio amezi wakisha jo Kwa kubaya mojongori nikumatisha 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 design bila kubatisha Kuna kikolo kinare kwa ere wakisha Kwa kizi mamoshi za toka hadina dirisha Kwa hiyo mpaya Nikiwa na yeye nikubaya Wakinyona nawe wanagwaya But girl she's on fire
VJ Chester from Kenya, the baddest thing, the baddest thing.
Respect to the maximum.
Me, can he beat na hua? Me, can he shash na jua? Me, can he vajon, can he sape na fua? Kao juu utajua. Me, can he beat na hua? Me, can he shash na jua? Me, can he vajon, can he sape na fua? Kao juu utajua.
Yo, calling all units over. Shambulizi na wahuni over Warembo kutoweka kesi serious Tu wanarudi bila to be a sindila yeah. Risky Hiyo ni petroli ya mashini Bless my room kana zizi Nianike hii mattress kama wiki
Ban Ibra seti shash Chin Mali end around Kitu safi toka south Rasta man water guan D Na wadigida waroro wakitikita
Mi kani beat na uwa Me, kani shash na jua Me, kani vajon, kani sape na fua Kao juu utajua Me, kani beat na ua Me, kani shash na jua Me, kani vajon, kani sape na fua Kao juu utajua
Naiwake Naiwake Sina pressure kani manzi amebeba kani miti itabidi nimesareketepa Sina pressure kani manzi na kemba ninachuma eneza lala leo mpaka December Attitude kama mode wa Kenya kunipita itabidi umesaka mwa Kenya
Tunda leo imeni bamba zo Niko na dema na madia bazo Amenitoa Kenya mo anaishika shika Amerarua mpaka shati amanza kunilamba Ashadai acha Acha kuacha
Unachorea umadam Kuda zimiraru uka dance Weekend yo iyo imelan Nikoba kila lisha unda plan Onyotasha hizo kia kuna majaru
Itisha mjinga bana ziki kampuri
DJ Bantuki From Ghetto Superstars Entertainment
Kama zimeshika tu hakuna wachilia madem demu wakika mtuna wapandili Estare yetu be tumegaramia chiki masa tumesha chelewa Sasa nani ata drive na tumesha lewa Hebu chunga ama demu naweza kupora Ju wengi wa ukondani ni wako Chiki sasa tuzime nice Iyo glass yangu nyongeze zile ice Najuo nitabliki toka sasa mpaka night
Hey, itishe mzinga bana ziki come turori Hakuna idha youth man we turori Oldi kabisa turori, turori Meda ofisi turori, turori Alafu zikishika shuka na madam Shuka na madam, shuka na madam Alafu zikishika shuka na madam
Shuka, shuka, shuka
Shuka na madam, shuka na madam
Oldi wa muranga ame come turori Makek zikiisha mura tina turori Tuki mix na kindugu zitu gorokie Mina katabiko adimu ni kurori Kama dhudha iko fiti mina riada Na katabidi minta city adi wada Kima uru toa kutu adi nkiwa jaba Nyorea miya bwana tambu wala wama
Itisha mzinga bana ziki come turori Hakuna idha youth man we turori Oldi kabisa turori, turori Meda ofisi turori, turori Alafu zikishika shuka na madam Shuka na madam, shuka na madam Alafu zikishika shuka na madam Shuka na madam, shuka na madam
Yo, nabonga tu Arabic, minabonga tu Nangeli Ya waroro, amekamu, amekrom, kabakteria Nataka tu nilewe, nibeboy adi maeria Kadeli ya kuzere tu, nabongi tu ya maria Chikisha njuku na bebe teini kachok Hapa mindo sponsor, mindi yo the host Figa dot, figa chok, na makwila na matost Kibash, kikolit, kime anda tukubani Kiumi kuna mikuna kam, baby kam Zama dem zime nice, wame anda tukuta Na wagenge zime shika, ni kushuka na madam Nina dai figa 8, ndo nisikie tukutam Kata kutu towa nyege, punguza mahanjam Kukutinja kuwa manga, tunapenda vitu tam Na kama weni fisi, kama laenda kukross yo Seti kish, kende chain, most, most
Shuka na madam, julu bang, kani gun Tuka iyo plan, kurueng, doni ban Kame stand if ready, kuna mresh, asha wet Kame set yo ready, sunajua, wendo next Kame mada penga, sunajua, hini case Canada emoji, kuna aja ya kutes Canada, iko nyagi na machesa za makres Anacheza kunguni na sijui kani pest
Itishe mzinga bana, ziki come turori Hakuna idha youth man, we turori Odi kabisa turori, turori Meda ofisi turori, turori
Alafu zikishika, shuka na madam
You know your body fine, your body fine, baby your body fine. Winda na winda na winda, and you know your body fine, your body fine, baby your body fine. Winda na winda na winda. Nina come through, nina feel nice. It's a lover man, nimeshika big size Nipe kidogo, nita quantify Chiki kando, nimeshika bando Umenishika kama magnet Basi nipe uhuru mkwite magrate Woman like you, you're hard to get Are you whining, I'm mesmerized My love will never go under What God put together, never put us under Umenishika shiko, meni bamba Biribidi baribo, biribidi baribo You know your body fine Your body fine, baby. Your body fine. Winda na winda na winda. And you know your body fine. Your body fine, baby. Your body fine. Winda na winda na winda.
Your body hot. Me need a freezer. Me want fly you out. Me got the visa. The way you talk, ya teaser. Me want grab you know, like a pizza. Summertime I take you to the beach, girl you know If you real love, feel you can't let me go Me lay up on a level that your boyfriend can move Come and have fun with the
party
I
won't turn
me, I'll drive you in a real Never leave you lonely, me here in your face Your mother's in the nose, say you're rocking with the
down
Your bam bam, shake your bam bam, me a look
But the best of my boys to me chill, tunakata mizinga, aluta Na madame on the cam now, now tunakwanga girimba, aluta
Ladies love him, men envy him, but they all accept his talents. It's DJ Bunduki.
Smoking something.
Ooh, yeah, fucking haters. DJ.
But the best of my boys to me chill to my cat, I'm a zinga, I'll Na madem wakikam na na tunakuanga girimba aluta. Na mawetete wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafanso kubezwa na zoza aluta.
Ati fomzi ukamni aluta. Ati riengza ponyoto ni mafuta. Shikisha njitu ndo indi zenge ushupa. Uliza guashiwa beba na mashuka. Leto storo ndio ni kuchome kibona. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishono. Pige munju ndio ashikwe na homa.
Shiwaka, this is MC for the Vibration Family. Simi wa mbiga video chesta. Bounce, bounce, bounce.
Washi kufanyi juwi ifike weekendi. Awa supo watena wapika paki. Sina ndai nilipote zanga kaka. Ngeus ako jabana na dice juwi friends kiss.
Pate bass na my boys tumechill tunakata mizinga aluta. Na madem wakikam na na tunakuanga girimba aluta. Na mawetete wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wako bezwa na zoza aluta.
Follow on Instagram, Facebook and Twitter at VJ Chester.
Aluta, aluta, from the one and only champion DJ Bunduki.
Aluta, aluta,
I'll see you on love man. Get to super south down your nyumba. Nameless in the air.
Oya washa tukibanzi ni kukeka sadam. Tuchonyanya tunagang, tunakaka taliban. Mwiteka ni fan, pewe cake, tunajag. Rombo sewe na madam, asifote Babylon. Switch position, kaniendesha kanisan.
DJ Bunduki, East Africa's finest.
Katipata aga kan, ninadamwe liva kan. Kunitako liharam, shoot to the sun. Silazimo kwena gun, fanya sele uko yang. Chorea story za makwang, stick to the plan. Niko loyal to kwa fam, kaniformia dona kam. Kanibajo ni
VJ Chester.
Pate bass na my boys to me chill tunakata mizinga aluta. Na madem wakikam na na tunakuanga girimba aluta. Na mawetete wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wako bezwa na zoza aluta. Aluta, aluta, lompaka aluta, 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 vimishika aluta, 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 lompaka aluta, 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 vimishika aluta,
aluta, aluta, demi yangu ana mazuda. Tulikuwa tume hata hii vibe kapuka to the wall lazima hii round tutashine. Sio ficho tutarise, sio ficho mta like nili hii beat imetouch ha. Walisema we ndio guru nikikuja kwenye hook. Cheza chini tuwaroge, cheza chini hii ni ngori. Hii najua mayutu atafia mimi hushikisha bila tools. Wanajua mini veteran, iwe giza, iwe asali, iwe kanget. Bado katagwara we winch.
Alejandro niko juka ndege. Nili jam nika buy tu ndege. Njoni fanye bash moja genje. Ruka kwa jacuzzi ndio tutu enjeve. Breakfast ni dry friend asende. Most youth ni man watitu za teni. Nili gadu wangu wote ni manele. Wanna die na wabeng kama champion.
DJ Bunduki the street champion. DJ Chester the K-Bang.
Selina, Carolina, right pony dance on the front of Phenomena.
DJ
Shakindukulu, come to kijani ni kupike mabipopo pale Instagram tatachisha na kimoto na wajeza na wajeza na wajeza wambulu luku wa shakindukulu come to kijani ni kupike mabipopo pale Instagram tatachisha na kimoto venyo na wajeza mimi napenda mangoko mangoto maloko siko kwa mosho korosho madiva zimebundi nani kuru kulamba mururu fika ndona juu ya kote vurugu kukaba kwa kila maulu
wanga venyu mejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako
tu matembe niko fete nimejisete amejibeba usimuweke niko east kwa mabis na manjege wako ona amejibeba ko fine sura nzuri amevibe kweli nini uko high piga mushu kwa high ukiweza toa kutu uzira ukimwaga sikia fine kazi safi na dayo toto wili tunadaya njoki nduta na wamai niko nini uko fine jangreto walai uko maji high time takukata walai tumawabeba walai ngoma mbili zinadai nikimada sema high kwa vuva na rai hey.
DJ Bunduki
wa bebe stilo wa bebe waskia wa bebe stilo wa bebe waskia wa bebe stilo wa bebe waskia wa bebe stilo wa bebe waskia
That girl, she a bird and she know. She know. Check villa, many murder, she row. Like a snake body girl, yeah, she go. Dogo dogo baby, kaki nyonga. Me napenda vile haga inasonga. On the floor, kwanzi beat kikonga. No life, fine girl, umeni roga. Understand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tuma, ouch to be donda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vuba tunagwash na bireza. Big tune kwenye glove wanacheza. Wabebe, stilo. Wabebe wasikia. Wabebe, stilo. Wabebe wasikia. Wabebe, stilo. Wabebe wasikia. Wabebe, stilo. Wabebe wasikia. Toka tao hadi doni na wabeba mbao mbao. How how, na wabeba hadi how. Now now, juu juu kakarao. Beba, ndo tuwashe angalao. Nina heshma, so sipendi madaleye. Na yeye, hadi tutoe njeve. Toza bila belt, tumebeba mizigo kama mama wadikomba. Wow, I swear nikimcheki mina melt na. Ako awea leo siku nitachesa. No fear juu, nimejibeba masidis kama DJ. No sweat, usiku bila vest, no dress. Game pole pole kama chess. Na after that, takubeba kila place. Queen na crown, wendo empress. Pesa mingi nimebeba ni kuimpress. Nina interest, kwako nisha wabebe, invest. Stilo, wabebe wasikia. Wabebe, stilo, wabebe wasikia.
Man, usipime mwanao.
What up, this is Nightboy Worldwide, Kwani Bossy Konini, and you're watching 254 Drive with the champion DJ Bunduki of the Doubles, Kwani Bossy Konini, Gero Superstars Entertainment. Hi,
usipime mwanaume, yeah.
Oh yeah, jamen.
Usipime mwanaume. Oh yeah, jamen. She say she don't want no problem. She had my last song, that was a ringtone. Now me sit again in the church. Before ni talk, yeah, just give me a reason, yeah. So tell me what a man got to do to be next to you, yeah. Oh, tell me what a man got to do to hold on to you, yeah. Stack you wende, watch our semi, na kufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny, ni talipa ndege. Stack you wende, waseme na kufana wewe. To dump like a mananas, making night boy want do bad bananas. Father is on an girl. So tell me what a man got to do to be next to you. Yeah. Oh, tell me what a man got to do to hold on to you. Yeah. Stack you in me, watch our semi, nakufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny, ni talipa ndege. Stack you in me, waseme nakufana wewe.
DJ Chester.
Now I'm feeling kinda rad, now I'm feeling kinda rien. Kama au narada mbe ya peli sharien. Hapa ni kusakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and look it up.
Ipige step, unapenda easy vitu. Ebu lalishe ni chibado unakutu. Na mapunyeto sona juo weni sugu. Mango soku wa udai weni ndugu. Awo kuja kwangu wakidai njugu. Security ni ati wanadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, mbolo flani hapa. Pige punyeto akigaza kani dry hata. Story flani za waras wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale hata. Christoph Ragadan dani ya himasha.
Leke na ring. Peleke na ring, kiki waka mun peleke na ring, ziki nyanyun peleke na ring, mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niwa, zimeshika na vifuata niwa, kwa the ring huyo bwana chakua, shikilia bwana weta.
nyon peleke na ring. Ziki nyon peleke na ring. Mangoku waki fika basi peleke na ring.
Now I've got it cast Steph my 3-pointer tu Sifani Stephanie wangana yangu tatu Jujoti zangu wanga roundi tatu tatu Muhogo bigi mini mluya miupiga kibandu Tingalingaling School bell a ring Na mindo bell ringer Na peleke na ring. Tuma pini mejipini na makoro Nakapenka na ninyonyambu Ohoro wakwa, mwendo wakwa Inanifanya nisike kushika matakwa Hizo zakwa, chezi kufakwa Zikonya riengu shinda hata za mamakwa
Kiwa muranga na githuke tobo Kudi zangu kama konzango mongo Kwenye pedi wako lingo leo meno Kwenye pasto hivwa shoda ndepe ya neneno Sizi moga inje isi majambosho Ni dhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo Hapa kuna za kwenye tutango leo mbengo Nisha pita na kademi kapedi mapengo Peleke na ring, peleke na ring Kiki waka man peleke na ring Ziki nyanyan peleke na ring Mangoko waki fika basi peleke na ring
Niko ring na vifuata niwa Zimeshika na vifuata niwa Kwa the ring uyo bwana chakua Shikilia bwana uya chakua
Peleke na ring, peleke na ring Kiki waka man peleke na ring Ziki nyanyan peleke na ring Mangoko waki fika basi peleke na ring
Niko ring wachapinga yende chain Kobaya kominisha afanya main Alidai ni msese juu ya fame Nikamtoka akiolai juu ya risto ya game Zimeshika rieng flani zimebondi Hakuna nyanya apu mblena sinidondi Umauru ya gedo pigwe soki Genge lawa genge apa tutakoki Utoka apa nta kununulia poti We check out astukia nina ploti Remix ina DC ya noti Kula njugu andisi yetu manjoti
Basa kuti Kiki waka man peleke na ring Ziki nyanyan peleke na ring Mangoko waki fika basa peleke na ring
Niko rien na mifuacha niwa Zimeshika na mifuacha niwa Kaderien uyu kwa nachakua
What's up, this is Masa Uti, Kenyan boy, Mr. La Vida Loca And you're watching 254, Drive, 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 DJ Banduki
Where mama?
Pepete, ey, ipepe, ey Pepete, pepete, ukinama Pepete, ey, ipepe, ey Pepete, ey, DJ Banduki
Unabila mfupa, ey, unavyokata Malkia palipupa, wako nimedata Sura changa changa, gozi ya koko bata Shepunta lisi ya sanga, yani swadata Wangu boyo, utaupeleka puta
Amanja kukosa,
sinyora miyamo My mama sita
Soda karibu come closer
Katoto visi kuti kuti Madwiti twiti Kamejazi ya kati kati Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki Madwiti twiti Speedy mia misi fungi breki Tuki chiki chiki
We mama
Pepete, ipepe Pepete,
ipepete ukinama
Pepete, ipepe Pepete,
we mama
Tukufikisha hali napotaka Basi ongeza majojo Leo taratibu misi na garaka Mpaka majogo I love the way God you call me daddy
You turn me to me
Fundi wako wa mapezi chumbani
Mandigo ndingo
Niko geleka msumari
Kwa nyundo ya komeo
Nisukushie kausukani
Drive me loco
Katoto bisi kuti kuti Madwiti twiti Kameja siya kati kati Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki Madwiti twiti Speedy mia misi fungi peki Yuki chiki chiki
Hey mama
Pepete Pepete Pepete
Pepete ukinama
Pepete Pepete ukinama Pepete, ey, DJ Banduki Pepeta
Hi, what's up people? Ni Beryl Hafaya, mama yao, you know And you're watching 254 Drive with
the champion DJ Bunduki.
What's up? We are South to Soul, man. And you're on the 254 drive with the champion DJ Bunduki himself. That's what's up
on the doubles.
DJ Bunduki. We are bigger, better, clearer, and louder.
Like Almondi sings, they say, "Baby, just a yoba." When you meet me, danger.
Siku hizo se wana chupa tanga tu kwa my relationship, lakini mshaika anga tu. We can raise it.
Mkati ulizanga tu.
Mlipatana wapi? Na alikuwa na kina nani? Na alikuwa na kunywa nini? Kayo kunywa na mlifika apaje? Mlipatana wapi? Na alikuwa na kina nani? Na alikuwa navuta nini kayo uvuta na mlifika bache. She one tulipatana tumtaani. Day one kwanza alikuwa medunga miwani. Alikuwa mekamputembele ya tirani minani.
DJ Chester
dunga kambia. Kutoka sim kapata namba simu ikadunda yendo akaina. Wacha akageuka si akanipata mi. Nikitazama bonge la mahaga unaufala. Then akajikata huku nikiwaza vile ntakapata. Contact iko so na kwasa kwasa huku nikihuta. Hope tuntaka pasa pasa. After a week tuka meet tena tutao. Same mat, same seat, nkirusha machoks. Aka ingia box and guess what for hour. Ningia kwangu hao kabla ende kwao tewewe. Mlipatana wapi? Na alikuwa na kina nani? Na alikuwa na kunywa nini? Kayo kunywa na mlifika apaje? Mlipatana wapi? Na alikuwa na kina nani? Na alikuwa navuta nini kayo uvuta na mlifika apaje. Tulipatana ndani ya klabu. Alikuwa kwa meza wamekama demu watatu. Wote ni wasupa wakilikisha toki tatu. Mina nikushine nikongeza tatu tatu. Mmoja chali yake akakabu. Mwingine akableki sistake akatumagabu. That left me with her jump super.
Yo story inabamba endelea jo buda.
DJ ako malokole tunampa kidole cha kumba.
DJ Chester
Kumba, huku tukizongole. Tungeze msinga.
Chagiangi mamzinga. Miu kambash na mademu analinga.
DJ Mia, Chester.
I'm the king of meow. Mitili shika msupa kuishia. Wiki miezi kapita. Say as we speak na boli ya mezi sita. Mlipatana wapi? Na alikuwa na kina nani? Na alikuwa na kunywa nini? Kayo kunywa na mlifika apaje.
Sinajua tu ni nani.
DJ Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment. DJ Chester.
Tuna dance na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Nikuika tu
Mbogini ya kimonyoski.
Watu wakari ubangi ndio mekari hiyo bina. Ni peleke na rieng manjege wa sinilandi. Hakuna nare washashash na radi venye miudi. Danyi chakwa lidani hini pongi ya kaze. Akaze brayo mpenda manyonyo ya mechili tukwa bass. Konyagi draju kasi doha tuches. Geto ni awa super joe so tingisha na yo pace.
Ghetto Superstars Entertainment. DJ Bunduki.
Sako ni hiti lafu. So stretchy zoma paja tuka.
DJ Chester.
Hiti lafu sako ina di area representing. Tumechil kwenye bass tuna seti. Sia timini ya manini ni kumedi.
Mbogini ya kimonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tuna dance na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Nikuika tu
Mbogini ya kimonyoski.
Mbogini ya kimonyoski. So original hawa wengine wana copy. Kama unangori piga picha na uposti. Na kama huna form si uka mtu kuhosti. Hini mbogi ya motaratara. Mbogi ina form hapa hakuna mandrama. Tumechili kwenye bez na akina Sara. Kina Liz, kina Brenda na kina Laura. Oya katelo aiman shikalejo. Sija itisha already ya shato wa leso. Sija mvuruga na ashaanza kunego. Mbogi ni ya kimonyoki. Hiti la sasako ina di area representing. Tumechili kwenye bez tuna seti. Sia tinini ya manini ni kumedi.
Mbogi ni ya kimonyoki.
Oya oya oya. Ati hapa tuna dance na tuna zitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Nikuika tu
Mbogini ya kimonyo.
Yoski.
Bogi ya kukula moturana kunywa supu. Umanzi wa fine wale wenye ni wa supu. Bogi ya kukula chomo gombere na njugu. Hapa ni maluga na kuto watu makutu. Niko loki chaparara chiza na mutara tara. Juzi alikula sara akamtisha tu kwa Laura. Siaga vuruga tuna mbogi pale rounda. Mbogi ni ya kimonyoski.
Kila fusa koina di area representing. Tumechill kwenye base tuna seti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Mbogi ni ya kimonyoski.
Oya oya oya. Ati hapa tuna dam na tunazitoka. Toko siku hadi chee hakuna kuchoka. Ni kurika tu
Mbogi ni ya kimonyoski.
Kila fusa koina di area representing. Tumechill kwenye base tuna seti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Mbogi ni ya kimonyoski.
Una dime julu bang, come niku bang bang. Designer broken back, let me see diamond. Dime julu bang, come niku bang bang. Designer broken back. Shikani menyanya shash kuki na makeko. Oya sisteni mestedi kam fasta tuende dead. Ni kwa kija kwa kitanda unipeleke ili face. Dai kata ni ukuje tumalizane hii crave. Keja iko rada safi all day baby. Cheki babe steam steam imepanda jeke. Oya oya Dombotwa. Oya oya
DJ Bunduki East oya, Africa's oya, finest.
Cheki yo Dombotwa. Oya oya Dombotwa. Oya oya Dombotwa. Oya oya Dombotwa. Cheki yo, Dombotwa. Hii ni kilo imeshinda hata ya hipo yo. King Kong, dubi tunaseti fimbo yo. Shuksha, weka kando ni nakutu yo. Mengi ya shimu, alafu tunamedi hiyo gold. Mwondi wa faster kama kuku yo. Deadshot, mea dumbo. Say no to be too. Kweza bosho, mweza kai, mbezi tali kukenu. Na dumbo ya nakutu.
Kwa mlami zwa mnyonye, kayole ndio kusema. Kukiti weka hiyo, watoke hiyo tiki. Salkande weka hiyo, watoke mbio generali ndio hiyo. Kwenye media mistari ni naziba. Sidara ukitambi Kimba ni anazima. Kato kwenye media mistari ni naziba. Sidara ukitambi
Kimba ni anazima.
Kato kwenye media mistari ni naziba. Sidara ukitambi Nimba ni amsimu. Kwela na kwela ujaza ni bomba. Kigava ya unye ujaza exhaust. Maisa tukinais kwenye tetepa tukinaisi. Nafasi nafasi nikaiko ofisi. Tumeteke nyama manzi tukijengwa tumasandi. Napana leta mambo tambo duko nayo. Nimechapa kitu flani kanyonuwa pande flani. Jua ikizidi maskini nitazidi. Tesa lolo, tesa tesa lolo. Tesa lolo, tesa tesa lolo. Tesa lolo, tesa tesa lolo. Ukileta kujua utakula kisanunge. Tesa lolo, tesa tesa lolo. Tesa lolo, tesa tesa lolo. Tesa lolo, tesa tesa lolo. Ukileta kujua utakula kisanunge. Nyanya nishapata na bado antupa luga. Nimeroga kiswahili, baka ya utotoni. Ati A, attacking position, menibamba. B, defender na bambili ya mesimama. Na S, nikueli, shuma irale nani. Nishambamba, shani kupia. Kampindo, nikangukia. Lakini bado, nitangamia. Bele nyuma, ninamchweza. Ashalia, atihana transport. Nikapigwa stopa mpaka kukogotha. Ni wapi wapi na tena sina cheda. Zangu zikarunda mpaka nikachotwa. Kwenye tenje mpesa ndiyo format. Kidogo kidogo rawama nina mkopo. Ikila kujo nika lambalul, lambalul, lambalul.
Dookie, East Africa's finest.
Ha! Namaye!
Kakioma na shikisha namaye.
Ha! Namaye!
Zikishika ana drive namaye.
Ha! Namaye!
Kuwa mini endulize boraye.
Ha! Boraye!
Anajua yo spin namaye.
Ha! Namaye!
Usiwoni nimefintika kulikuwa na kajamfla.
flani bad tumeka pita ape watozi kuna nice twende dance flow na juka duka umefunga nipe dhudha yo kisinganga toka chini hiki kyangu kimese nipe sita mbili mbili wa mnyenyezi nikupe ukimble kinaanza kugukuza unafla na kudema dema ni kushike filthy wa high chal kido kwenye mic na zitema kwenye flow kwa bamba mnipe nduru ni wa show ni kiflow
ni wa show ni kiflow ni wa show ni kiflow
wamlambe
wamnyonye
wamlambe
wamnyonye
wamlole masiba yeu spin na maye
ha na maye
kani dem ana spin na maye
ha na maye
kakiwa manashikisha na maye
ha na maye
zikishika ana drive na maye
ha na maye
kwa mini endulize bora ye Anajua yo spin na maye
Na maye
Diangara, diangara, diangara Sini wale wa diangara
Abe
Diangara, diangara, diangara Sini wale wa diangara You are gang, shakara, bagara Kikrip na kutoa kafara Masilva, new hit wa mlambe Masilva, new hit wa mnyonye
This is MC Melo, me one big VJ Chester Manze. This is a big bad DJ Pani Fashion. Yeah, Pani Dance, Pani Ready, Yema Pinamba, I wanna them as it is. Pani Kinky, Yema Kikini, Ease your temper.
Let's see how you spin na maye.
Ha, na maye.
Kani dem, ana spin na maye.
Ha, na maye.
Kakihoma na shikisha na maye. Zikishika ana drive na maye
Ha, na maye
Mwa mini endu lita bora ye
Yeah
Ha, bora ye
Anajua yoti na maye
Yeah
Like what is it? Sikiza bwana na kuambia talk is cheap Usikachi bana kachini We are please repeat, you are deleted it Studi boy console are the wicked it
Oh, bala Bala, 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 bala Bala
Auto spime Bunduki
tende nalo Uspime
mwanangu,
get your superstar
Bigo Bigo
Bigo Bigo Mavu
on the beat
Bigo Hey, like what is it? Sikiza bwana nakwambia talk is cheap Usikachi bana kachini We are please repeat, you are deleted it Studi boy console are the wickedest Simanishi posho ni kibonga mil
Ni makoma na sufuri
Mabahasha no no nikiona deal
Mambo gana michu
Bigo na mwendo Mapigo
Na 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 Mapigo
Bigo na mwendo Mapigo
Na na na
Mapigo Mapigo na mwendo Mapigo
Na na na
Mapigo Mapigo na mwendo Mapigo
Na na na
Mapigo
Kama nilibaya baya Kamu wababu hapa kuna kukwaya Lewe sona haya surazime wapoya wanaona vibaya
Tukitu hizi ya mjani Akili zina tutu matumajani Na waacha tutafarani Tukitu hizi ya mjani Akili zina tutu matumajani Wanapigwa na pungu wazi ona Ona
Pigo na mwendo mapigo
Na na na
Mapigo Pigo na mwendo mapigo
Na na na
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo
Na na na
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo
Na na na
Mapigo
Yo, utanipata base, nikicha na mairungi Napenda kila mtu, mababi na magwangi Kanso tumewashika, Mombasa di bungoma Bebe ukingia stage, wana bungoma Mtoto wa Hadija, nakupa kitu freshi Sichana wa Kiswazi, anakata vi sexy Wanauliza lini, the kanso tutanguka Chuko wapa na mpigo, baka si tutanguka
Mapigo na mwendo, mapigo
Na na na
Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo
Na na na
Mapigo, mapigo na mwendo Mapigo
Na na na
Mapigo Mapigo na mwendo
Mapigo Na na na
Mapigo
I'm the kind of man
Oh yeah
When it comes to the bed me as strong as man When it comes to the money
Magic fingers me Y'all the
Catch up on
the chips right there Kill ya you know
Magic
fingers me Oh
You know send me a love a long time I love somebody
inna the club. Any shortcuts what you want,
yeah. And if I be a real bad man inna the club, show your rose what you want,
yeah. Boy, come give me my penzi sasa, balance it.
DJ Chester.
Me say my penzi sasa, balance it. Hey, hey, what's up? This right here is Gene Ideal, and you're watching 254 Drive with the champion himself, DJ Bunduki. Keep it locked.
DJ Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment.
Catch up on the chips, my guy.
DJ Bunduki.
DJ Chester. You know, send me a love a long time. Balance your body for me one time.
Girl, when you and your body make me one cry, balance your body for me one time.
Whatever be, a real bad girl in the club. Any shortcuts what you want,
yeah. And if I be a real bad man in the club, show your rose what you want.
Boy, yeah. Come give me my pensy sasa, balance it, rewind, pull.
Give me my pensy sasa, balance it, rewind.
Sometimes you never know the thing where you got till it's gone, baby girl, that is not intentional.
Boy, them a pull up in the car and the thing that money can buy all the loving we got.
Me want to take where your heart and the loving where you got, baby girl, yeah, you know that is my intention.
Some boy pull out the grab, and I think until I go half parting, oh, oh.
See, what ways I want slow, oh. Taku puke a girl go low, oh, oh. Girl, when you and your body make me one cry, balance your body for me.
Whatever be, I will back and at the club. Any shortcuts we
know.
Enough
of you come out of money in the club. Enough of you come out of
Africa, it's a boy Charlie. Now I want to pick up the kingpin himself, VJ Chester.
Kwa hii maslani mongeza moja mwaka. Leo lazima tunjibambe tukiwaka. Itama beste wacha piku kumewaka.
DJ Bunduki.
Everybody pandi flow now. Check out the gale mwan slow now. Put up your party caps high now. But man there so the party have to start now. But me let a make a lot of something. Ritla there so me roll of something. Me know the gale want to smoke something. Yo mama and them how you spell it something. Leo si mwage maji mwaga pesa.
Poor money na the place, poor money na the place, poor money na the place. Moku party all night, moku party all night, moku party all night.
Di bashambu watu wajibambe.
Shake your body all night, shake your body all night, shake your body all night.
Yo nazi mojiwe nani bombe.
Bako, wigo, shake,
bumpa.
Bako, shake,
tingisha,
bumpa. Bash day kata, keki kata. Bash day kata, keki kata. Bash day kata, keki kata. Bash day kata, keki kata.
Drink till you can't drink anymore. Kula till you can't eat anymore. Party till you can't party anymore. But remember, kumeja ma party anymore. You are bam bam bigger than Bombay. Love the way you drop it down like a Bombay. Charlie's day about Monday, I mean the Bombay. After the party, turn the pipe pull far away. We want to see everybody on the flow now. Check out the girl, they want slow now. Put up your party caps high now. But Monday, so the party have to start now. Leo si mwage maji mwaga pesa.
Poor money na the place, poor money na the place, poor money na the place.
Kaya mishika sana tutakesha.
Moku party all night, moku party all night, moku party all night.
Di bashambu watu wajibambe.
Shake your body all night, shake your body all night, shake your body all night.
Leo nazima juwe nani bombe.
Bako, wigo, shake,
bumpa.
Bako, shake,
tingisha,
bumpa. Bash day kata, keki kata. Bash day kata, keki kata.
Yeah, yeah,
bash day kata, keki kata.
DJ Bunduki.
Izo uzembe na lazima iwaweze. Kabibka kublame na kajongeze wazeze. Shika ziko kuma bra na ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai, 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 gai.
Pack a jam,
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 mapo ya makaji mino kaskuka kauka spe ikitisha na paka mafuta kakijipa nikachapanisha na ukuta nikachape hadi kachachisha kwa mbuta ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta winga kwangu itabidi umeikumuta makejani weekend lazima utoe form na mamlei na wakilani sisi tuwa bombom. Isi ya uzembe na lazima iwaweze kabika koblein na kajongeze wazeze shika zigo kwa mabrana ukaze ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai 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 legeza, legeza, mam legeza kiuno ni pekeje legeza, legeza, mam legeza steak ni pekeje legeza. Legeza, mam, legeza zigo ni pekeje.
Pekeje.
Legeza, legeza, mam, legeza diaba ni pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Pekeje. It's the king.
Yeah, sellers on the beat. 1, 2, let us go nigga get a beat. Tulidana bona, imano I ika pissed. Sasa tumerudi, tumekame na the beast. Hit make a lunatic, now on the mic. Sellers DNA gonna make you wanna lick. Dance it to the beat, you skipping on the feet. When it like a fake, you talking on the feet. Nimepata combo ka hani shia threat. Like the way you like as a easy killer wet. Like the party geuka, wanna make you sweat. Wanna make you leg over when I pull it out. Sasa tumechachisha, sema package.
Pekajang, pekajang, pekajang. Pekajang, pekajang, pekajang. Pekajang, pekajua, pekajang. Pekajang, pekajang, pekajang. Isa uzembe na lazima iwaweze kabika koblein na kajongeze wazeze shika zigo kwa mabrana ukaze ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai gai
gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai gai
legeza, legeza, mam, legeza kiuno ni pekeje
pekeje
legeza, legeza, mam, legeza steak ni pekeje
pekeje
legeza. Legeza, mam, legeza zigo ni pekeje.
Pekeje.
Legeza, legeza, mam, legeza diaba ni pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Pekeje.
Pekeje, pekeje, pekeje.
Pekeje. Pekeje.
Ina ni kali ni kama ngezo makali. Mepiko tiki hadi na kinajua kali.
Labda mero anasema ati. Leo tunaweka gia, 110 tunaweka gia.
Nashika japa sipati listani wangu. Na duwa lele na nishupa na mandazi.
Mama, face to face. Eka gia, eka gia, eka gia. 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 Mama,
DJ Bunduki.
When you put the best, meditation is the key. Jabaration imeti, mastona wameti. Zime nice as you feel. Apana legezea, lima shamba panda ganja. Na mamblena ondokea uniform. Ya wajanja, figure set is like a door. Fika best of four. Cheza safe, car safe, chunga sana mandoko. Shut down, tei, nakajaba katembe. Nipenare, washa dire na uwache nyogele. Manzi ame nice, pe kitu watembe. Shika dem, daruka, akiku nice, nyandua. Mwambie mioto zimepanda, kuna venye na me. Kiniguza na potea, kuna venye na
me. Uwale soka pace, tune race. Uwale soka pace, tune race. Uwale soka pace, tune race. Mama, face to face. Eka gia, eka gia, eka gia. Eka gia, eka gia, eka gia. Eka gia, eka gia, eka gia. Mama, face to face.
Na wa aunt kuwa kill kuzi light ziki change. Ziki shika zina nice na maeta na wa mada ka chase. Wani chase ka chesa na wakunya mini pro. Kwa box na wa eka tu kwa box wa koro. Na makoro anadai kuzi ban na mashash na maslay. Umeka mtu kwa bash wako set. Wameweza nite babe tu kwa bed. Nacheza na beat wakibi nite bass. Do ya mic niko able ka rebel ka shash na wa deep. Rap kuwa emesha niki rap wana trap una dim na viding. Bila moshi kuwa chalk after track wana brag wan ten kuwa klisha. Dem ameweza after track anabend anafanya. Mina tense nite, mashada kauna die ni kuset. Poisonous kuatesa tunaro gadi mayolo.
Uwale soka pace tune race. Uwale soka pace tune race. Uwale soka pace tune race. Mama, face to face. Eka gia, eka gia, eka gia. Eka gia, eka gia, eka gia. Eka gia, eka gia, eka gia. Mama, face to face.
Poisonous tunakamnak.
pesa Ferrari. Piga luku kam ni kuge Ferrari. My youth piga biz lifestyle ni famere. Tunapiga hustle bila kusahawere. Shika toto piga moto ya ni voto. We just na position na make preposition. Juya vile na wafanya under any position. Slay queen akidai apewe. Kaudile ama king size yote apewe. Apana ni sumbua na tao ya saloon. Shika mbao nyoki para safi kama balloon. Mademu wamechizi na jina
Juhila
saa inabaki. Mood ni melo na kama unangori jo. Kam na banga juu ukikam na mbogi. Mtanjipata kule vanga mbiyo mbaya. Tunayeka gia dakika tu tatu. Tunawakimbiza kama tatu. Kwezo na statu ringi juicy. Ni wajuzi apana stress mama. Tuja tukupe ujuzi.
I don't know, Tamil Attack, I'm representing for the big bad VG Chester from Kenya, the body still, the body still.
Mangi bizi ni bizna ya wanyama. Unakunja ngumi na kunja matenga.
DJ Bunduki, East Africa's finest.
Mangi biz, mangi biz,
Chester, the king.
Niko lit, niko high kama kawa. Kwenye monkey biz, tuko tu mashala. Shot and sweet, basi mini shot and sweet. Na pishekos, na dishi, na waka. Ukichocha, na woga, uwacha katambe. Sichochi, na piga karata. Waste wada, nigga niko shamba. I'm the farmer, boss nimewaka.
Monkey biz, hini biz na ya wanyama. Unakunja ngumi, nakunja matenga. Cause your figure's shorter than Inspector Mwala. Hatupendangi vipindi, yani madrama. Monkey biz, monkey biz, monkey business. Si lazimu kwa mkikuyu rade business. Monkey biz, monkey biz, monkey business. Hii ni bizi na tabu kweli mo speechless. Monkey biz, tunatabia za nyani. Hizi vakondo zinatufikisha nyali. Kama Chris Brown, we know how to party. Isa where you at? Niko mbali na timami. Tikitaka na kutoka kamezi. All the smoke, mina kuachia tumoshi. Unani call na natumia simu ya jami. Isa kwenye beat, kahu radi weni pimbi. Monkey biz, hii ni bizi na ya wanyama. Unakunja ngumi na kunja matenga. Cause your figure's shorter than Inspector Mwala. Hatupendangi vipindi yani madrama. Monkey biz, monkey biz, monkey business. Si lazimu kwa mkikuyu rade business. Monkey biz, monkey biz, monkey business. Hii ni biz inachabu kweli mo speechless.
Monkey biz kwenye shamba la wanyama. On fire niko hot kama sama. Wenye wivu wanadai tu madrama. Itabaki wameweka tulawama. Wakini checking kiyo mkaka Obama.
Mereka pinda kuso, hini ugonjo kankiwa. Sometime yudhani hata nililaniwa. Vitu mina speed tough, maniwa. Na hina inailit, manikiwa. Nasikiza wakibonga bata wadangazi. Imchezo ni rahisi kama ABC. Ama 1, 2, 3, ama Jordan. Ama you and me, mbaka kile lemi. Mume nifa kinda kosaje kuingia kwako. Kumeriba ya watch la kosaje time yako. Mweni katel da kosaje vibe yako. Na vile ni mekunyoa basi mindo baba yako.
Na ipiga ni kaime ni kosea.
DJ Bunduki, East Africa's finest.
Chapakipo, chapakipo, po, chapakipo, chapakipo, po, chapakipo, chapakipo, po, wengo maya kukesha siyongo maya kitoto.
Chapakipo, chapakipo, po, chapakipo, chapakipo, po, chapakipo, chapakipo, po, wengo maya kukesha siyongo maya kitoto.
Goddess in this bitch got you on the sideline. Motherfuckers hate cause I'm getting prime time. Ain't gotta apologize cause I'm fine, fine. If you ask me, every time it's kill time, huh? Everybody wanna rhyme to the song. Murder, murder, murder like I'm Don Corleone, huh? It's lunchtime like a butt with a thong. Put the ting in my face, feed me the ding dong. Ayo, T-Dot, come hold me waist. Make me bend down when I'm giving you the taste. Boy, better handle this bad girl craze. You know you can't come before me finish me race. Better know that. Let her out, give me more. Come, give me more, give me more, give me more. And come, let her out, give me more. Come, give me more, give me more, give me more. Chapakipo, chapakipo, po, chapakipo, chapakipo, po, chapakipo, chapakipo, po, wengo maya kukesha siyongo maya kitoto.
Chapakipo, chapakipo, po, chapakipo, chapakipo, po, chapakipo, chapakipo, po, wengo maya kukesha siyongo maya kitoto.
Kamiko pesuga basi mindo ni te daddy, ay. Vice versa basi wendo ni te mami. Uliza my ex wangu wana journey long story. Nika bigi haka tosangi kwa poli.
Give me that, give me that, give me that. Thing too sweet, take that, take me that. When you get you, I want more of that.
Wait, how do you say do me in your language? Wait,
how do you say booty in your language? Language, language.